Isithombe seshumi nambili. Idili lika-Esther. Esther 5 verse 1 to chapter 7 verse 10. UNkulunkulu wayiphendula imithandazo yamaJuda. INkosi yamvumela ukuthi akhulume naye. Wamema iNkosi kanye noHamoni edilini. Edilini iNkosi yathi, "Esther ufunani?" U-Esther wathi, "Ngifisa ukuthi mina nabantu bami siphile, ngoba sadayiselwa ukubulawa." INkosi yathi, "Ubani leyo ndoda? Ikuphi? Ingubani ingavumela ukwenza into enjena?" Isitha sethu uHamoni, iNkosi yadinwa izwa ngecebo elibi likaHamoni. Wathi akalengiswe lapho bekuzolengiswa khona uMordekhayi. AmaJuda onke asindiswa. Bangani, u-Esther wayezimisele ukufa ukusindisa abantu ukuthi bangabulawa. Kodwa cabanga ngoJesu. Wasithanda kakhulu waze wasifela ukuze sisindiswe, ukuze singayi ekujezisweni ngenxa yezono zethu.
Sifere.